torbe darbe kaase gudnaale guji bahaaf jixaate satti haalli nageenyaa rakkisaa ta'u jiraattonni dubbatan. Kanaan wal qabate keessumaa guji lixaa magaalaa shaakkisootti namoonni to'annoo jala akka oolfaman illee himan. Haaluma wal fakkaatuunis torbe darbe bulee horaatti lubbuun dargaggoo tokko harka raayyaa ittisa biyyaatti akka darbes jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Waa'ee namoota hidhamanii bulchaan magaalaa shaakkisoo obbo Xardhoo Makkoo namoonni to'annaa jala oolfaman marti kaleessa akka gadhiifaman yoo himan bulchaan godina Gujii Lixaa obbo Abarraa Bunoo bulee horaatti namni du'uu dhugaa ta'uu murteessaniiru. Galmoo Daawwitu dabalata isaa qopheessa.
Dhuma ji'a onkololessaa kaasee godinaalee Gujii keessatti rakkoon nageenyaa akka uumamaa jiru jiraattonni dubbatan. Ka'umsi rakkoo kanaa waliigaluu dhabuu mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti dhalateen booda naannochatti raayyaan ittisa biyyaa bobbaafamuudha jedhu. Namoonni godinaalee Gujii lameen keessa jiraatan boora'uu nageenyaa naannoo isaaniitiif humna ittisa raayyaa biyyaa kumatu. Keessumaa Gujii Lixaa Aanaa Qarcaatti humni raayyaa ittisa biyyaa waajjira koongireesii federaalistii Oromoo Qarcaatti argamurraa alaabaa akka fuudhe dursaa liigii dargaggoo waajjira kaafaa hodamee Qarcaa dargaggoo guutuu addunyaa ni dubbata.
Guyyaa 24 gaafa sanbata xiqqaa guyyaa sana humni hagaatii makiinaa hedduudhaan dhufanii waajjira keenyaarraa alaabaa hiikanii kukkutanii bakka harkaa qabatanii gara poolis dhaabaa deemanii. Humni isaanii akka malee badaa waan ta'eef nuti yeroo isaan gaafachuu hin dandeenye. Bulchitoota magaalaafis himanneerra maaf karaa nagaatiin socho'aa jira hundi kun maaf ta'e jennee himanne keessa isaallee nuun hin mari'annee kana waan ta'eef nuti hin gaafannaa maani jedhanii eegasii asii garuu dhufanii waajjira keenya hin turre. Waajjira keenya keessa seennee garuu namootaan karaarra dhaggani akka malee tuttumanii mucaa shuttadhaan tokko fallee tumanii galuun tokko immoo addee isaan keessan hin beekne agammaatti qabanii mataa ijoolleerra haadanii. Qaarmuuzii mataa aadaanii bakka gochi isaanii sa'aatii 12 geennaan mana gallaa hojii karaarra fideen hin jiru. Amma guutumaan guututti aanaa godinaalee Gujii Lixaa kana keessatti namni bahee nagaan galee hojii fi hojjetee deddeemuu hin danda'u jechuudha.
Gujii Lixaa aanaa bulee horaattis rakkoo nageenyaa tureen lubbuun dargaggoo tokko akka darbe jiraataan bulee horaa tokko akkasitti himan.
Maqaa wobootiidhaan kan dargaggoo Nugusee Abdullaa Gataa jedhamu kanumarra itti ba'ee dheedhaanee lafa buusee rakkumsanii rakkaa isaa rukutee ajjeese.
Mucaan kun kan ajjeeffannu guyyaa amma naannoo guyyaa shanuma furuuf jiraadha kan inni ajjeeffame. Yeroo ajjeeffannu inni isa jedhame jiru garuu maqaan mucaa kanaa uumina namoota 10 yaamtee namoota 10 keessaa sagalaffaa isaan kootu jettee isaan kootutti karaa kana banaa karaa uummata Oromoo cufa kana banaa jettee. Achiin booda ammaa erga karaa bananiin booda nama sagal keessa namoota sagaliin deebi'aa jettee isa keessa adda baachaa jiru. Rakkoo sarara fudhatame meeshaa sinaafarii jedhamudha. Qaamni sarara fudhatame qoma kanaa fi kaan gara mataa kanaa rukutamee rasaasii tokko qoma rukutee tokkos gara mataa rukute.
Rakkoo nageenyaa jiraattonni mataa jiran kana bulchaa Aanaa Qarcaa akkasumas immoo bulchaa godina Gujii Lixaa gaafannee jirra. Obbo Gadaa Godaanaa bulchaa Aanaa Qarcaa waa'ee waajjira kaafaa'u magaalaa Qarcaa irraa alaabaan fuudhamuu gaafannee deebiittaa nu kennan.
Raayyaan ittisa biyyaa kan godinarra naannoo godinarra dhufaneera kan jedhu odeeffannoo dhageenye yeroo dhufan immoo daandiirra alaabaa isaanii hidhamee jira. Alaabaan lama ammoo wal biratti hidhameera. Alaabaa adda bilisummaa Oromooti alaabaa kaafawutti hidhameera. Daandiirra jira. Isaa sana immoo hiikanii lameenuu hiikan kan abawootii fi kan kaafawutti hiikaneerani. Isaan hiikanii isammoo raayyaan ittisa biyyaa kan bira kan aanaa keenya keessa jiru jiranii isaanis odeeffannoo hin qaban kan aanaa keenya keessa jiranis odeeffannoo hin qaban nuti odeeffannoo hin qabnu boodarra raayyaan ittisa biyyaa kan aanaa keenya jiruu fi kan dhugan sunis waan walitti galfatan natti fakkaata meeshaa tokko wayiis milishaan huccuu gosa isaanii uffatee dhaabbatu jira isaarraa itti fudhanii turanii guyyaa tokko dhufanii deebi'anii guyyaa tokkotti dhufan sanitti akkasumas magaalaa keessa jiraachuu namni rifateera. Xiqqoo wanneen meeshaanii qabatames naannoo kanatti waan argameen deemne namoonni kaan ololaan wal rifachiisa. Nuti uummata ganda hundumarraa yaadnee rakkoon akka hin jirre aanaa keenya keessatti waraannis akka hin jirre wanneen waraanaaf nama qopheessus wanneen waraan walitti buusus akka hin jirre wanni sodaatamus wanni addaa akka hin jirre kallattii kennee jira.
Obbo Abarraa Bunoo bulchaa godina Gujii Lixaati. Alaabaan kaafaa waajjira isaa qarqara jiru irraa fudhatame ni deebi'aa fi gaaffii jedhu gaafanne alaabaan kun irraa fudhatamu iyyuu quba hin qabu jechuun deebisan. Aanaa bulee horaatti waa'ee dargaggoo ajjeefames obbo Barraa gaafanneerra.
Suun daandii guddaa cufaa turanii gaariin ta'ee cufaa turte. Daandii sanii baniisaa fi raayyaa ittisa biyyaa poolisii socho'aa turanii kan keessatti bakka ta'etti dhukaasan jira. Dhukaasa baay'ee sadeen sirriidha namni tokkochi rukutamee lubbuu isaa dabareera. guddo kattine gadda ke inyesta geetine betonish dubisnera halata na darawo ani akadusha to posisi busa da proera yekila ke nantase kana mon posisi investigate gudera akani rukutan akani dub lubunisa rasa to mali kanjeru posisi investigate gudera bulis postala sigalmera medu ho doze posisi la tele facinda niya
በአቆረሎ ፖሊሲና ናቡሌ ወራ አረጋ ያርገቱፍ ያሉስ ሙስሊካው እንደንደኝ ሐልሞን ፈካቱን ጉጂባ አሰሰት ሲጅራቱን ረኮነገኛ ከቀበኒማቱ ጉጂባ መጋለሻክ ሶራነ ሙኒሴራ ለከቷተመን ጅራታ መጋለቲ ንልበቱ
ለሞቲ ደመይትሮ ነ ጉያ ጅባታ ገርገራ ሀጋ ጉያ ከምባታ ቲቻቲ ነብጃይ ደመይትሮ ነ ነብጃንሽን ሞ ጉያ ከለሳ ገለከፈነ ይለኝ ጉያ ቢታሳ ፈጭራ ሐልከለበው ብለኒ
ብሮባ ደቢ ለሞትሽ አክሰጥቷ ነው ጀለውል ፈመኔ ካለ ይሰገለ ከፈመን ከሳ ተኮ ኢሳንስ ጥማበከዴ ማኒ ፖሊሲ አናቴን አከቀበመኔ ማን ማሊቶ ነው ጀላከውል ፈምተን ጋፈተኒ ዲቪያ ከሚያርገተን ጀናን አከል ጀደን
ወን ተኮ ወን ነው ረባ ለመንጀርቱ ማንጀነ ድባነና ነው ትለ እቺ ሲነራ ድራንከ ለማትሮ ፍቀሽንከ ሂዳጥሳ ወን ሲነራ ከናሜ ጎሰጎታ ዋንተ አሺ ባካ ወን አማ ሲንጋልሰኒ ድባተሉ ለንጀርቱና ያንጋላ ነጋንጋላ ወሊን ካባኛ አባጃ ወሊ ሐለ ጅር ወሊ ሁጀናን ወንጀል
ብልጫ መጋለሻ ከሰው አቡጣርጦ መኮ ነሞኒቶ አንጀለ ወልፈመኒ ውጥተለከ ፈመን ሰበማ ሊቲፍ ቃመን ጀደ ጋፈ ኢሳንስ ከናንዱራ ዳንዲና ዶላት ሻክሶን ጌስ ዋንጭ ፈሚ ቱሬት ነሞኒ ሁን ቀባሙን ይማከና ወልቀበቹ ማላጀዳን አመገሩ ማርቲሳኒ ብለሳነ ከገዲ ፈመን አቡጣርዶን መርከኒከኒ ጅሩ አቡሮባቱን ጨ ብልጫንጎሪ ነጉጂ ባሲ ነሞኒቶ አንጀለ ወልፈመኒ ቆራተሙን ወላንቱም ማሴራ ከበቺ ሶፊ ጀዱ
ለምኔው ለአንተማ ተራደረ እኔ ለኔን ካባማ እን ኩልኩላ አክትለም ካባኛ ካንጀዳ ነው ፍራታ መንካው ይችላል እኔ ይያተው እኔ ለአንተማ ሰይራ በከትምር ካናው ለኔ ካሙን ተዋታማ እን ኩልኩላ ያከካባና ንትጋፈታማ
ኢመነገኛ ጉድና ለጉጂ ለሜኒ አንጎኒ ጉድና ለሜኑ ዋንት ስዳች ሲንጅሩ ዮጀራኒ ጅራቱን ያደሳኔ ቢዮኤፍ ከነንገሩ አመሱም ንራየት ሰብያ አቺቡ ፈቴጅሩራ ሶዳቀምና አጀቹን ዱበቱ ገባ ሰራዶ ሰገለ አሜሪካ ገልሞዳይት ናይሮቢ